the vibe. Benzi la ke la niwe kaju. Such a beautiful bouncing baby.
Katoto
fupi. So we fell in love.
Aye.
On this sandy beach. Penzi lake kwangu ni musiki. Yes oh, yes oh. Nimepata mpenzi. Penzi lake stereo. Tamu sana. Mayo, mayo. Nimepata mpenzi.
Pata mpenzi.